ko fomo on gombe kettini studio kala ngu habarijo ko sukabe umma tode dimin umma mar hawtade Abdulmumin Ali Nyalli yottintum Abdulmumin jangonda
dam no lata ummu habaruji de gaddan e asawe o enda hettinantobe
hande min kaltan sukabe umma tode gawrital mabbe ko be gaddi to der gallu nyame kawrital non ko leyde kawrube ko jube aadi gambe goldida ko goldal gal hitane do fi gattol dawre hakkune beygon non der yewtel men pindinol hande min kalan do battu bo wada agades yilaru non fi jonde jam e cotol en dan hakkune bibbe leydi non ni ko jimoobe be leydi Niger Mali e Nigeria gadi e han torde min gaddan filla pirtol balli patu lawol sappo e goobere non ni kawral kolle hitane gadaade ko leyde jeenay hawri do fi gattol dawre hakkune beygu non ni
non jatti wadi ummu den daari duni fa hande e hawrine den dan ni ko wona no tefe kan woni hebude lawol ko watta duni umma tore den dan ni anda
Khadija tu Abdullahi Gidani kanko woni horejo bi en ni fedde de sukabe umma tode bibbe rewbe non ni do fi cellal e beynugol nani fama ka hokki Habibu Garba
quand on parle de planification familiale
filla gattol dawre chaka be guseni halama hunde arande koni be gattata le ko emun woni hakkunde goriyo e dekiyo amma koni be kani famande emun handen miden kauri e chadale misali kojored konale mu yabe kambe wujugol rufa deedi hunde non ko wayi fodude hakkiloji amin himbe pama ko sukabe ummatore kanana hebude andal do filla gattol dawre chaka beygu dum be keba yottade e saru siji din gambe deno e wadde gurdam lobbam dum wadi ko hande min tawa do gam min keba wattude daande yaade be juude mun tawa ndere fi on kambe gomnanti do fila labi labu gattol dawre chaka beygu umma tore de gatte hen to wi gori e de kiyota hetta habaruji do fila gattol dawre chaka beygu
la planification familiale
non Abdulmumuni min kalan do batu kollol wodde dum wada mako wurtingo burdo wodde del leydi Niger ko fedde ko nimi sigili kolli an burdo wodde der mabbe
fa handen der mun himbe region ji jetati gari gam subade debbo burdo ngari
del lawol gotol golni har ko ce wata batu gube gadi ko kollol an wodde nonni Abdullahi Numa Hassan o rejo fedde den non o hoki yadi min Sakina Sadu Gajibo fama domu
kisila mis tawa
no suka debbo tawa kan hebi njama ku der buro ndirol ngari lomtude Maryam bi leedi do so kemnodo njama ku der dubu jinaa didi e nogay e go ndedu woni arande amin yaade to ministere de mido yetta ministere kawji do filla fina tawa on kojan do min teddengi e barjaariji tati din dum duno beydan darginde batungum fedde den watti e lawangal fedde hawjinde cubaaki suka be rewbe ngardube be keba yaade e lawangal to fijo burbe ngardude ko leedi adunaaru e ko seede yawo
mi seede yawo
umudo lawol te fude duni fa handen debbo urdo ngari o andan duni ko wada Aisha Abdul Aziz Useni Mutawo andan kan suba mella debbo biyetedo Miss Niger tane duubi ujina didi e laso didi mu huber nyame godon deki tata mabbe duni fa handen juwana ton andan Agadez
ngada ni cuba he gadaki nani ko Miss Niger cuba don fantide jadi me Sakina Gazibo.
Je suis vraiment très très heureuse.
Mido welti sanne mi yettan dunim e nangam be kambe fu amma e jiide an chadale keddiide woni wallude bibbe atimu bem wadande tindi yaade to bibbe leydi Niger heba yaadu yeso leymun e laataade leydi burndi wadde nananeede der adunaaru e andeede du konda
soit un pays connu.
Min natan yewtere men pindinol ni fedde jimoɓe bellare non ni ɓe leydi Mali he Niger ɓe kawri nder wuro Agadez toɓe goni ɓe gaɗa yilaru gam ɓe gaɗa tindi yaago e ɓiɓɓe wuroɓe non ni ɓe pantina ɗum won nafaka ano jonde
jembe haala muɗum batugu enden ni ko waɗa ton enden Agadez gam firtude ko e himɓe kan woni en fu en kawru ko watta duni fa handen jonde jam e potal heɓo nder cakantaraje leyɗe Sahel enden en kettino ko Anise Karim waddi
e nder suudu sukaɓe ummatore ndu Agadez 13 wadobe fijoji chapan taton bella ka en woni ko hawdo endan jama'are sukabe ummatore gambatte wadande be tindi e pirtol ko e do fi jonde jamle sahel umara al muqtar goto e sigilib odo batu
ce concert il est très important
go hiro hunde non ko wodani yimobe leydi ndi e be leyde yasim ben sanne hedde kerol e leydi nigeria mali e libino kuje no handen de kejerande nago wala ndermu denne minen gollal amin woni wadande tindi yaade to bibbe leydi hollude be nafaka tawado ley potal e jonde jam himbe du ngari to go hiro sanne wodi e jidam andinore den yottake
sage bien passé
num weli be sanne kambe warbe fotti e ko wada dun endan be bidu be pami hala ko be kalana
ensemble pour la paix dans le sahel
nimbe futabe gam wartirde jonde dam e potal do der sahel min mati dun sabu yaade e hiro go miden godi bibbe leydi mali e niger ko wari neddo du no yiya alama jonde jam e potal alla e jimi handen di min mati potal e sodon dirde endam chaka himbe min gari hettinade andinoje do durvidide golleji hirnyereji goddi no gade harto pide guitar e nimbe wombe no jima wadde andinoje
qui donne de messages concrets
ngallo jahangal yimobe do fi jonde jam le sahel yarte yeso e le region di keddi der sahel o enda nokkuto tawda rafi hakkilo fukkingo
umu joni sey naten der fijoji cionnol balli
fijideji cionnol balli nani ko habibu garba waddi suman amadou firti dum e fulfulde
kwasi kanye e maro kanye woni ko hawrto gabbatte ƴeewe moy hetto nokku tatab do filla ko darto tewtol koppu duniyaru ko latol bal dumnal e noga e didi lawo goldo woni go tewtol koppu latol bal ko duniyaru ko worbe rewbe jeego latike arbitre en dum woni ƴeewobe latol gol e dan do hemre noga e jeno subabbe mo ruwanda mi tedo salima mo kanzanga du mo chapantate e nay wadi nenene kay latol bal kengol ko ƴeewi elunu yaahira qatar o wadi du kono ƴewtnol hol latol bal ko rewbe kan dubnal e sappo e jeegom dubnal e noga e didi nonno du kono o yehino fijo mango metere jio ko wada dubnal e didi e noga yi faane to ena qatar ni do filo latol bal ngol tewdo kuppo duniyaru no wodi ko suudi himbe sande kam wonno wakkatiji beyda do wakkatiji kejaadi enda wakkati mo angleterre kanyo ira wonno fiya beydna mintaji noga e jeeta akone senegal e pays ba beydna mintaji sappo e nay etats-unis mo americani e pays de gal kan wakkati latal nonde beydna kan min tay sappo e tiako Pierre Luigi Colina latido kan o jewanno do latol bal kidno enda hande kanko hawji fedde yewobe latol bal FIFA o andini wiide ke be jida ka sanna wi e latol bal haadi min tay chapana e didi chapana e tati chapana e nay wakkati hono nyimbe gonno battite na penalty latol nana no wade na du kono se goddo no sawre na kulle fuko watto ko latol bal ngol daro fu fiise watte min tayi di beyde
to madalla bandirabe wonbe no kettini habaruji ko sukabe ummatore do min dennata habaruji din seyde lamdo hollimi jango alal min gaddan habaruji mum kirtentu jam hirti